This is the African music mix on the Voice of America.
And me, you jump on me body like a box bunny. You make man a man go rest. And now you hear me the way you have you sneak at me. Oh no, the way you have you sneak at me. You jump on me body and sneak on me. You make man a man go rest. And now you hear me say.
Many things you do to me, girl, that makes me love you.
You make me rust a man a body.
Many things you do to me, girl, that makes me want you.
Make me no buy moto. Oh, then they pray make me no build a soul. I don't know what we do them. Oh, then they pray make me no get money. Oh, then they pray make me no buy moto. Oh, then they pray make me no build a soul. I don't know what we do them.
Africa music.
Ah, 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 ah
Miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Amali, umel nas,
Amali,
umel nas,
Amali,
umel nas. وحم شوية يا كل حبيب وانت يا وسبة بكية ارحم قلبي ويا حبيبي وحم شوية الزمان يدور حبيبي وتولي لي ويا ولد الناس
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on The Voice of America.
Music commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
Chawi, come on, kitu tuna party. Chagua bega, come on, kitu. Siku take pwani, kitu pwani. Didi come on, kitu sina kitoto. Na usi mwanzo, na bado. Mchezo kamili bada sekunde. Chanda chanda mwanangu, chande. Siga mwana kondo skonde. Na chest pee, mwana ngalunde. Nifanyo ba mbaka subui. Nikitoka hapo, tungi tungi. Chicha bwang, siji tangui. Didi come on, kitu. Wabi tozi kwa lazako za simu. Kuja kwada susubutu. Sisi msingi manelo yet. Na kufanya vitu vejabu kama hivi. Gawa kawaida yetu. Japo tushapigwa na sababu chama tatizo na dhiki lakini kwa salama la moja kama hii kama tufilisiki kitu gani tusipali wakati masala tupo kwenye mstari agiza vyepe nyama choma bia na pombe kali mwili wa jangu kwa matofali koma na kitu tunabali nisi la kumi ndani kumija tunaingia lodi hiki ni kizazi cha ule kutoka TMK kwa mana nyangina tunapiga gongo hoji nifunge mikono miguru ndegese oh ni gadi pekodi hapo awali mulono tunachekesha wakati ajuri kwa tukikesha kubuni style kwa ndiga mashaini njani kama machizi wakati sina mafani kioni kukoma kicho na BD waona sasa tunafanya mambo kama Amit na LOP au DJ Nero na ZD tunatesi kwa laze tumunye wipa jinyongi ejo tumekosha kama tia chanali come and join to the party ulite TMK kichangani tekuli mambu natali masala hoto mekubali kama situ na kipaji songekewa na tunakamua misi na kibogolo pada zati takutafuna kipofu kona njia aminia kama cha mchupa wala nduke hili siku tukombali na machuako nasi tukumbuke kama kuna SP na KP zigzag flu humni mdoka lakini akiri za kitu na pana kwa masada doidi akadibike kitu sindu watu wa kitu tukizikamata tunalikita kitikilea huku masela akiagiza laga supu nyama choma kuku mabichozi wote mkuku ina style pongezi kwa kazi ngumu tunafanya kushi ends sindu wachumia juwanto ndagemea kunda kivulini na kwa leoto ni maneli ya sugu sasa tunatoa bule dozi za kunini na chua wenye loza kwa abe mnaona tali mkiona masada di tunapali lakini mamivu akizidi pato shono tatali tatali
kama we una kitu panga mstari zigzag tu bado tu akipa kitu atutonudi kumatatisha wajuku koma na kitu tunafali kama we una kitu panga mstari zigzag tu bado tu akipa kitu tashika makofoni nyoshe ni mikono
yo mambo ya pouku uwanda upa uku uku unaona tu SP na KP kwa Amit tumedivinjali afagiriwi mtu anachojari kazi MC kama unaweza njotu pali mambo munu nani akina mbonde yenu macho tuku huku atutaki ushaidi huku huku wawindi tu SP na KP tukikutana kialibiki kitu kama mati na zembwela hapa kicheko tu kama kawaida ndo mana utake utake lazima ukubali wajinga wajinga tunawakilisha wana ukubali wanazidi kunyoka goma la kiutu zima mambo ya makula malumbu ni pocho pocho tunajipakulia zigzag tunachaka tu sasa baada ya kazi ngumu tunajipongea
watupenda mutanuna sana wanafiki mutasema sana kwani macho ya chula haya mzuri tembo kunywa maji tulipotokea muliona tunacheza sasa neema tunatesa tunapeta moja moto moja baridi tunatwanga tumpaka asubuhi ukileta jeuri ukichonga haturushi kumi unapigwa na flu moja unatulia au sio masera ndo tunavyotumia kama una kitu usiwe mzito kuomba ili twende sawa panga mstari sio sili mambo hasarani aina kumwaga badilani moja moto moja baridi tunafinya tumpaka asubuhi kwa wasa zika tuijui ziki nini kwani kama ziki mdudu kwa nini asiuliwe kama ziki mtu kwa nini asikamatwe yani mambo safi kama unabisha njoo maskani uliza salamu lubu au Michael Pesa wote wanajua kama zigzag tunatesa na tunapatikana zigzag crew masadari at yahoo.com kama kawaida
kama na kitu tunafani kama we unapicho panga mstari zigzag crew bado twakipa kitu atuturudi kuma twatatisha wajudu kama na kitu tunafani kama we unapicho panga mstari zigzag crew bado twakipa kitu twashika mamofoni nyoshe ni mikono
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
You don't know what my song. Kongana tango timo kela sojiti ya keka tekereke Mani blim 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 Kaya chiki giri gigi Kongana tango timo kela sojiti ya keka tekereke Mani blim 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 Too many jealous jealous Believe me I swear Since I'm famous famous I travel everywhere Too many jealous jealous Believe me I swear Since I'm famous famous I travel everywhere They wanna pull me down, they let me hit the ground. But I know every second is a chance to turn your life around. Lani mowara, mowara, mowara. Lani mowara, motembi, motembi. Lasso miwara, miwara, miwara. Lasso miwara, mosia bela bi. Azwa sabela bi, ki senge, senge, senge. Ki senge, 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 senge.
No tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Nalingio, 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 African Music Mix, where the magic never ends. On the voice of America.
Nairobi yangu, Nairobi yangu,
Nairobi yangu,
Nairobi yangu, Nairobi, Nairobi,
Nairobi yangu,
Nairobi,
Nairobi yangu.
Wakati wa taabu, wakati wa shida, umetulinda, umetufariji.
Listening to the best selection of tunes from throughout the African continent, the Voice of America's African Music Mix.
عرفوا مني كان قبل ما يعرفوش حبيته بكل قلبي والحب ما قدروش
عرفوا مني
كان قبل ما يعرفوش والحب ما
like sunshine for your soul, the African music mix on VOA.
It's that time of the year again, man. Yeah.
Instead of bed sheets, and for the girl who wanna terminate a child, cause she feels that the cost of living has gone wild. People with the minimum wage and low salary are working real hard just to feed a whole family. To tell the truth, I find it hard to celebrate. I look at the streets and most
we're
people are starving, man.
We're riding cars, we're going big, the whole nine yards. A big Christmas lunch, we have lots to eat. Not a Merry Christmas when you're hungry and you're homeless, cause your whole life seems hopeless when you're sleeping in the rain. Would you have a Merry Christmas if your life was like this? Does it bother your conscience that we allow this pain? It's not a Merry Christmas. No, it's not a Merry Christmas. For
crisis. You know I'm more than just a rap artist. I got a voice and I speak for the people. Kids in the streets who ain't got nothing to eat. This is Christmas. They don't have a place to sleep. And it looks like the government is waiting for another. We are the world. Nah, man, it's never gonna happen. I'ma keep rapping and speak the truth. Make the older guys listen while I lead the youth. Where I'm from, what? It's not the dogs that bite. It's the economy. You gotta get this right. Listen, I know you're getting fed up. Things are getting better. But you gotta keep your head up.
We're writing cars. We're going big. The whole nine yards. A big Christmas lunch. We have lots to eat. But do we remember that out on the street? It's not a Merry Christmas when you're hungry and you're homeless. Cause your whole life seems hopeless when you're sleeping in the rain. Would you have a Merry Christmas if your life was like this? Does it bother your conscience that we allow this pain? It's not a Merry Christmas. No, it's not a Merry Christmas.
Sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on The Voice of America.
Mana bafumba bati emile, ichiteketa nisi tulumichi baningo mamo. Magamba kama fujume timwanatu, dirando kama kongote. Magamba kama fujume timwanatu, dirando kama kongote. No pa kutamba, shuru no pa kutamba. No pa kutamba, juru no pa kutamba. Watamkande, eta dungula vana na vakwe. 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 She put the one,
mafumba mati emile Michi takatani situlo michi vaningo juro Echi amana mafumba mati emile Michi takatani situlo michi vaningo mamu Makamba kama futu meti manatu Mirano kama kongonde Makamba kama futu meti manatu Mirano kama kongonde
to hear, chances are you will on the African Music Mix on The Voice of America.
Come on, wind the beat.